Sobugaga, Nakazadi, Africa Tasaga, Akoye Bioku Mujoga, Amogera go, Pussen Songa,
Wana Chu, Africa, Kibokoya,
Kibokoya,
Wano Bisha, Wata Wona Moto, Tanzania, Tizeni Kibokoya, Wenye Chuki, Wata Wona Moto, Mama.
Africa to Addis Ababa, River Nile is flowing, new generation is growing, the whole world is watching, Africa is growing.
Wana jua Africa kiboko yao,
kiboko yao.
Wano bisha watauona moto,
moto.
Tanzania tuzeni kiboko yao,
lelelelele.
Wenye chuki watauona moto mama.
Remember where you got it first. www.djericom.com.